nikinipuuze, labda una maana kwangu mi. So let me guide, so let me guide, so let me guide. Tunaipunguze hofu juu yangu, trust in me. If you don't mind it, if you don't mind it, if you don't mind it. Mapenzi yananipa miradi, she bite me, killing me body. Stoki kama jinamis, kanipiga loki, sina pingamis. Mapenzi yananipa miradi, she bite me, killing me body. Stoki kama jinamis, kanipiga loki, sina pingamis. Controller, controller, wewe ndo controller. Fanya utakavyo, baby. Yeah. Controller, controller, wewe ndo controller. Fanya utakavyo, baby. Jina ulivyo beautiful, chochote utakacho nikupe. Roho yangu thabiti nyeupe. Nigani gani gani kama blue, blue. We mawingu mianga ya blue, blue. Wewe ndo mpenzi na true friend, true friend. Hai, mpenzi ananipa miradi. She bite me, killing me body. Stoki kama jina miss. Kanipiga loki, sina pinga miss. Mapenzi yananipa miradi, she bite me, killing me body. Skoki kama jinamis, kanipiga loki, sina pinga me. Controller, controller.